Miss him humble, ne peso sena. Miss him chura, ne loco sena. Miss him fala, ne chalisena. Ay, acheni jokes, ay, sinanga haga, acheni jokes. Ay, sinanga ganji, acheni jokes. Ay, squagging funny, acheni jokes. Ay, ay. Uno chess clout, nika nika na jit out. Juko up and about, akituna to the round. Madako, budako, bradako na sistako ni my fans. Juniko juu, cheki vile nina dance. Woko down, mimi nili enhance. Aye, please, keep a distance. Motherfucker, alidani mini ho. Just stuck in love, nataka dough. Stuck in city, naipenda raw. Damn, tuko draw, aye, bro. Kanji ni mingi na itaki fear. Mistari ni kali na bado ni rare. Mbono na jam no ni peangi fair. Mbono in the church na bado na leo. Mbono chase clout, nika niga na jidout. Juko up and about, akitu na kudara. Wacheni jokes, aye, sinanga haga, acheni jokes. Aye, sinanga ganji, acheni jokes. Aye, squagging funny, acheni jokes. Aye, aye. Form ni gani, acha stress nani. Jungle's daddy, mami. Uki beat, tafta mlami. Utomoka, wezi amini. It's Nana on the beat. Mi wadika gama hit. Minka manzi wa street. Ngoma ni lit, mwili ni fit. You start in a spit, give me a seat. Explicit.
Acheni jokes. Acheni.